waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Australia waxay sanad kasta bixisaa tiro go'an oo fiisayaal degitaan ah kuwaas oo qayb ka ah qorshaha barnaamij hore loo dejiyay. Tirada fiisayaasha sanadihii tagay kolba way isbedeli jirtay iyada oo hadba ay ku xidhnayd baahiyaha waddanka ee bulshada, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Tirada ugu badan ee soo galootida waddanka si permanent ah ama maguuraan ah loo dejiya waa 160,000 qof sanadkiiba, inkastoo ay 2020 ka hor tiradu inta ka badnaan jirtay. Jerry Wu, gabadha la yiraahdo, waxay Australia timid 2016 si ay cilmiga Information Systems uga diyaariso shahaadada Masteriska. Waxa aanay dalbatay fiisaha xirfadlayaasha ee loo yaqaano Skilled Visa kadib markii ay kororsatay waxoogaa xirfad shaqo ah.
I'm originally from China and I'm personally not really happy about how things work in China.
Anigu waxaan ka soo jeedaa China, qof ahaana kuma faraxsani sida wax uga dhacaan China. Waxaan runtii ilaa yaraantaydii rabay in aan u guuro meel dimuqraadiyad leh. Sida awgeed, markii aan rugrugay waddankii aan waxbarashadayda sare ku qaadan lahaa, waxaan inta badan ka sii qorsheynayay waddamada isiin kara dariiq aan ku heli karo degitaan maguuraana, ayay tiri. Fiisayaasha xirfadlayaasha ku soo galaan oo loo yaqaano subclass 189, 180 iyo 481 waa kuwa ku xidhan hab dalbadayaasha lagu kala reebo oo dhibca tirsi ah. Mid kasta oo saddexda fiisa ka madahi wuxuu u baahan yahay ugu yaraan 560 dhibcood, kuwaas oo lagu saleeyo waxyaalo kala duwan sida da'da, khibradda shaqo, luqadda Ingiriisiga, shahaadooyinka dalbadaha xaaskiisa ama ninkeedu, ama qofka u doonanba uu haysto. Alex Petrakos, ninka la yiraahdo oo ah wakiil sare oo ka tirsan Peak Migration, ayaa sheegay in labada nooc ee fiisayaasha xirfadleyda ee 189 iyo 190 yihiin kuwa waddanka loogu dego si maguuraan ah, taasina ay ka dhigtay kuwo baahidoodu sarreyso loona tartamo.
For 189 visas in normal times, the people that get invited are the ones with the highest points. So this is the reason why 65 points.
Fiisaha 189 waqtiga caadiga ah dadka lagu marti qaada waa kuwa haysta dhibcaha ugu badan. Tanina waa sababta aanay 560 dhibcood u ahayn inta ugu yar ee laga rabo guud ahaan. Shaqooyinka ugu caansan sida xisaabinta, IT-da iyo injineernimadu waxay ku xidhan yihiin prorata arrangements, oo macnaheedu yahay si lagugu marti qaado fiisahan waa inaad haysato dhibco intaa ka badan, ayuu yiri. Sida caamka ah, qofka fiisaha dalbanaya waa inuu leeyahay ama haysto dhowr shahaado oo kala duwan sida tan aqoonta Ingiriisiga iyo mid kaloo la yiraahdo Credentialed Community Language, loona yaqaano Native Qualification, si uu u helo dhibco ku filan fiisayaasha 189-ka iyo 190-ga. Shahaadada Native Qualification waxaa lagu bixiyaa inuu dalbaduhu xaqiijiyo inuu fahmi karo wadahadal dhex maraya laba qof oo mid luqadda Ingiriisiga u dhashay, midna aanu u dhalanin laakiin uu bartay. Dadka raba fiisayaasha noocan ahi waxay dalab martiqaad u diran karaan Department of Home Affairs iyaga oo u dalbanaya hab online ah, halka dalbadayaasha fiisaha xirfadleydu uu samayn karo oo keliya qofkii lagu martiqaada. Desi Ristova oo agaasime iyo qareenba ka ah Ascent Migration ayaa sheegay in fiisayaashan qofba qofka uu ka dhibca badan yahay uu uga fursad badan yahay helidooda.
What is really interesting about the points tested program, it is
waxa runtii xiisaha ka leh habkan dhibcatirintu waxa weeye in lagu helo oo keliya in la muujiyo rabitaanka. Dalbadaha waxaa la qiimeeyaa xirfadihiisa. Waxa uu u fadhiistaa imtixaanka Ingiriisiga, kaasoo ay badanaaba qaadaan naati. Marka ay dhammaystiraan waxa looga baahan yahay oo keliya ayay xiraysan karaan muujinta rabitaankooda, ayuu yidhi. Ilaaye intii uu cudurkan safmareenku bilaabmay bishii March 2020, dowladda Australia waxay mudnaanta hore ee soo galootiga waddanka degta siisay dadka leh xirfado badan oo aan mid keliya ku koobnayn. Alex Petrakos waxa uu sheegay in COVID-19 ay aad hoos ugu riday tirada dadkii waddanka soo geli jiray.
In short, it's been a massive change. It has been the biggest change that I've seen.
Iyadoo gaaban, waxay ahayd isbeddel weyn. Waxay ahayd isbeddelkii ugu weynaa ee aan arkay intii aan ka shaqaynayay shaqadan wakiilka socdaalka. Marka laga soo tagana tan iska cad ee ah in la joojiyo dalxiiskii caalamiga, taasoo fiisayaal badan lagu bixin jiray sanad kasta, waxaynu aragnay isbeddel weyn oo lagu sameeyay tirada fiisayaasha loo qoondeeyay barnaamijka sanadka. Taasina waxaa sababay inta badan shaqala'aanta oo sarreysay iyo miisaaniyaddii sanadka oo la shaaciyay Oktoobar, ayuu yiri. Dowlad goboleedyada Australia ayaa iyaguna taageeri kara qaar ka mid ah dalabyada fiisayaashan 189 iyo 491 iyaga oo marinaya shuruudahooda u gaarka, kuwaasoo ay ku magacowdaan dalbadayaasha ay u baahan yihiin. Branson Lee wuxuu Australia yimid 2014 isagoo ah arday caalami ah. Intii uu Perth wax ka baranayay, waxa uu jeclaaday isu dheelitirnaanta miisaaman ee u dhaxaysa nolosha iyo shaqada Australia. Markaas ayuu bilaabay inuu sahamiyo fursad uu ku degi karo waddanka. Wuxuu 2 jeer dalbaday fiisaha 190, laakiin wuu ku guuldaraystay. Wuxuu markaa u soo wareegay, buu yidhi, Victoria, halkaasoo uu magacaabid uga helay fiisaha 190.
So I was trying to get 189 for about a year and a half, and
waxaan isku dayayay inaan helo fiisaha 189 ilaa sanad iyo badh, maadaama siyaasaduhu muddada aad isu beddeleen. Oo aan magacaabid 189 ah waayay, ayaan la hadlay saaxiibadayda oo qaarkood Victoria ka raadsadeen 190. Dabadeed waxaan istusay inaan isku dayo, waanan helay, ayuu yiri. Desi Ristova ayaa sheegay inay khasab tahay in dalbaduhu uu buuxiyo dhammaan shuruudaha dowlad goboleedyada si ay u magacaabaan, taasoo u sii kordhin karta dhibcaha ku xidhan fiisaha.
The federal government has given limited spots to each state and territory.
Dowladda federaaliga waxa ay dowlad goboleed kasta ka siisay boosas xadidan barnaamijka soo galootida waddanka ee sanad cashuureedka. Sidaa darteed, dowlad goboleedyadu waxay sameysteen hab doorasho u gaar ah oo ah sidii ay u buuxin lahaayeen boosaska aad u xadidan. Dowlad goboleedyada badankoodu se hadda way hakiyeen magacaabidii xirfadlayaasha caalamiga safmareenka coronavirus awgeed. Habka kale ee ah sida lagu helo fiisaha maguuraanka ee Australia lagu dagaana waa inuu xirfadlaha magacaabo qof ama cid xirfadiisa u baahan oo u shaqeeyo fiisaha. Taa lagu gaarana waxa la yiraahdaa fiisa subclass 186. Sida caamka ah, dadka dalbanaya fiisaha maguuraanka ee xirfadlayaasha iyo kuwa ay dadka ay u shaqeeyaan kafaalo qaadaanba waa shuruud in da'doodu ka yaraato 45 sannadood. Barnaamijkan soo galootida waddanka ee sanadkan socda waxaa la labanlaabay fiisayaasha ay ku soo galaan dadka isqaba ama isu doonan lamaanahoodu. Waxaa sidoo kale la kordhiyey fiisayaasha xirfadaha ganacsiga iyo kuwa loo yaqaano Global Talent Programs. Taa beddelkeedana waxaa la yareeyey fiisayaasha 189 iyo 180. Australia waxay kale oo bixisaa in ka badan 100 nooc oo fiisayaal kala ah. Kuwa ugu caansana waxaa ka mid ah Temporary Graduate Visa oo nambarkiisu yahay 485, fiisaha dalxiisayaasha shaqada loo ogol yahay, fiise dalxiisayaasha backpackerska loo yaqaano la siiyo, mid dadka booqashada ku yimaada la siiyo, iyo fiisaha ardayda. Dadka haysta fiisayaasha ku meelgaadhka, inkasta oo tiradoodu aad u korodhay 20 sannadood ee ugu dambeeyey, haddana laguma daro tirada guud ee sannadlaha ah ee soo galootiga waddanka.
It is not a secret that the immigration program is highly political.
Waxa qarsoon ma aha in barnaamijka soo gelidu yahay mid siyaasadaysan. Wuxuu u jiraa in uu ka jawaabo baahiyaha bulshada Australia, wuxuuna ku xidhan yahay isbedbeddel la socda, wuxuuna isku dayaa inuu sawir ka bixiyo meesha waddanku marayo, baahiyaha suuqyada Australia, xilliga miisaaniyadda la dejinayo, iyo tirada dadka soo dalbanaya fiisayaasha, ayay tiri. Dhegeystayaal, qofkii raba inuu macluumaad dheeraada ka helo fiisayaasha xirfadleyda wuxuu booqan karaa websiteka Department of Home Affairs ama wuxuu la xidhiidhi karaa wakiil arrimaha socdaalka oo diiwaan gashan.
Madonna share coin can or kale. Kendegeso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, ama mail castor or ad podcast tigaga. Kehe show.